tuze mu bitundu bya Gombola ye Matete lulo mu disitulikiti ye Sembabule nga bakulembeddwa mu kansala omulondo w'ekitundu kino Omaru Kato bawanjagidde gavumenti ebayambe ku kizibu ky'amazzi ekibafuukidde ekyambika mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Erisa Nicolas Sekitende yaayina ebisingawo.
Omulongo Kato Umaru asabye abakulu abakwatibwako ensonga ku disitulikiti wamu n'abakulembeze ab'ekitundu kino okubayamba bafuna amazzi ag'emidumu ne nayikondo abantu baabwe balekerawo okulaajana ku nsonga ey'amazzi.
Twagala yinginiya w'amazzi ow'e Sembabule batuwa amazzi kubanga ekiseera kino kye tulimu ekiseera kya musana, abantu enzizi zaafa, nayikondo zaafa, amazzi g'emidumu gavumenti yagatuwa naye tegabeerako. Mu biseera eby'omusana ate ogagala n'okuwerako singa ogeetagira nga mpanjagira gavumenti ya Pulezidenti Museveni n'ekikwatako baminisita baffe abajatyani pakawooya kiapaso nero C5 ngalubo bwogerezeganye n'ebikikwatako ku nsonga z'amazzi, amazzi gabeereko kubanga mukyojya wana amazzi mwegava amazzi mwegali, bakwataganye ku nsonga ezo abantu bafuna amazzi, amazzi mwebulamu tumanye tugenda kubeera nga siina amazzi.
Wabula gye buvuddeko mu lukuŋŋaana olw'okuteekateeka binaabeera mu mbalirira ey'omwaka ogujja, abakulu ku disitulikiti baateekateeka ensimbi ezisoba mu bukadde 15 okukola ku nsonga y'okubunyisa amazzi ag'emidumo mu bitundu gye gatali. Ba CBSFM ey'obujjajja, muzzukulu wa Ndugwa Sekitende Erisa Nicolas, ndi mu ssaza lya Bene Mawogola, disitulikiti ey'e Sembabule.